walum bo muddi.
Kisera okujja mwempeo kuba obulamu omukabuka kulinga mupiira ajja mwempeo kyekiseera leka kuwondo ateeka mugira kyakaza obulamu leka kulinnya kukulaki kiwerumya ng'obulamu bwa kiseera tebulira ssaawa walumba atalina rafiki akulinze akongola akanuta amazzi laba kutwala embamba saba abafuba nange okujjamu empewo obulamu butakaze leka kumulumya setefa neeyagala ne mulowooza neewulira mundeke neewulira omubiri gwange sijja kulumya kati gwenye bonaawe sebalowooza tolinda ziwere ziriwera dde singirinda kigweyo afumita mukira embagamba okesa lubala kuba ye walumbi nasosola mugaga wadde omwavu
jamwempewo kaza obulamu
abagenda mu ndongo tugende abanywi b'enguuli mwanguwe n'akapiira gye kali ekisezanya n'empira sekansi enyumisanyo ezinga ne france okusamba abanyumirwe emmotoka z'empaka zinyumirwe emunyonyo kamala ekirimwa kinwe wakyali abantu basula mu ngatto abanywi ba bbiya mwambale mu afrika opandi awomerayo
jamwempewo
yesu bano bazigudde sitya ne bwafuuwa emmindi ewalumbe ng'asazeewo ne bwafuuwa obukunyera mutwala kati gwe weesize ekyatanywa ku ttonto yadde ku ssavu vaawo nedda nedda katonda omunyiiza walumbe yantumye nti mbagambe abawadde ettansi buli omu okujakala nga tannakyala kankuba ekidongo ngenda kesa ninde walumbe anasanga nange mmaze okuyimba naawe jamwempewo kyekiseera leka kumondo ateeka mukira kyakaza obulamu leka kulinja kukulaki abagenda mu ndongo tugende abanywi b'enguuli mwanguwe n'akapiira gye kali ekisezanya n'empira sekansi enyumisanyo ezinga ne france okusamba abanyumirwe emmotoka z'empaka zinyumirwe emunyonyo kamala ekirimwa kinwe wakyali abantu basula mu ngatto abanywi ba bbiya mwambale mu afrika opandi awomerayo